my heart oh. Uniweke ulinzi daddy, peke yangu siwezi, maadui ni wengi. Take a place in my heart oh. Uniweke ulinzi daddy, peke yangu siwezi, maadui ni wengi eh.
Unitete
Mungu wangu,
unitete
Jehova Shama,
unitete
Erikibo,
unitete
shindana na mimi bwana naomba wapige
fire.
Wanao tafuta maisha yangu naomba wapige
fire.
Wanao shindana na mimi bwana naomba wapige
fire.
Wanao tafuta maisha yangu naomba wapige
fire.
Ukiwa na imani mambo yote utafanya
upako upako.
Ukimwamini Mungu mambo yote utafanya
upako upako.
Utakapookoka Mungu naye atakupa
upako upako.
Mwamini Mungu mambo yote utafanya
upako upako.
Utapokoka utapewa
upako upako.
Ah, daddy oh, nyuma mbele kushoto kulia, naona maadui baba bila wewe. Mimi siwezi naomba nitete oh, usiwafulaishe maadui zangu baba. Naomba nitete, unitete. Wanapenda niangamie kila siku mimi nilie kwa machozi. Shimo wamenichimbia wandumukie wenyewe. Oh, unitete,
unitete
Mungu wangu,
unitete
Jehova Shama,
unitete
Erikibo,
unitete
oh, 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 oh.
Unitete
Mungu wangu,
unitete
Jara kwangu,
unitete
Ugwe kwa maku.
Wanao shindana na mimi bwana naomba wapige
fire.
Wanao tafuta maisha yangu naomba wapige
fire.
Wanao shindana na mimi bwana naomba wapige
fire.
Wanao tafuta maisha yangu naomba wapige
fire.
Wanao shindana na mimi bwana naomba wapige
fire.
Wanao tafuta maisha yangu naomba wapige
fire.
Wanao shindana na mimi bwana naomba wapige
fire.
Wanao tafuta maisha yangu naomba wapige
fire.